inkinga uphete ngale nale uphete akuyona icala imlenze imlenze engazimisele ophete ngiqhamba uhambo ophete ngiqhamba umdanso uphete azona isono imlenze nginanhlonipho eshaya uphete uphete petuka imlenze uphete ukudelela ngiqondile lento yenzeka isinxele yaphambana njengophete uphete halitshekile imlenze engaqondile into engavamisile eshaya inkinga uphete ngale nale uphete akulona icala imlenze imlenze engazimisele ophete ngiqhamba uhambo ophete ngiqhamba umdanso uphete alisona isono imlenze engenanhlonipho eshaya uphete uphete petuka imlenze uphete ukudelela ngiqondile lento yenzeka isinxele yaphambana njengophete uphete halitshekile imlenze engaqondile into engavamisile hayibo mceli uphete
Isikhathi nathi siqhube oshaya inamba ishaye othele isiphuza sele onenkinga ayikhulume mengekho bala vele mevela sivele sihleke ngithi mawulibona ulishuthe ubhede nathi sihleke isikhathi nathi siqhube oshaya inamba ishaye othele isiphuza sele onenkinga ayikhulume mengekho bala vele mevela sivele sihleke hawu